magaalada Boorabeele ka qabtay shir lagu ka hadlayay diyaariyowka gudiga farsamada kormeerka iyo qiimeynta mashruucyada ku dareera gudaha deegaanada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Shirka uu safuri wasiirka hoggaanka wasaaradda qorsheynta Koonfur Galbeed ee waliba ku qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta Koonfur Galbeed Yaquub Isa Xasan, madaxa ku dareerta wasaaradda iyo hanakumada shaqaalaha heedaha. Wasiirka hoggaanka wasaaradda qorsheynta maalgashiga horumarinta dhaqaalaha Koonfur Galbeed Maxamed Nuur Cabdi oo fur shirkan ku hadlay muhiimadda suubeyka gudiga.
Ujeedka maybawa inay gudi oo farsama la sameeyay. Gudigaas oo farsamadaas ee la sameeyo may marka gudigaas inta ku kooyaan may qabadaan. Ujeedka gudigaas oo la sameeyo may ataa kurgalada xariirka dhammaan saameylayda kormeerka qiimeynta ku dhaxay iniyo may la raayso kurgalan. Tan lamaad may buu xaqiijinta in go'aanada oo la qaado madaxda wasaaradaha madax waaxeedada oo may la raayso wasaaradaha iyo go'aanada ay qaadayaan. Midka oo warbixinada iyo iskuul dhigisaansi rasmi ah warbixin daafurna mase warbixin may la raayso qofa qaadi iyo daafurnaanta iyo isla xisaabtanka mashaariicda. Tan kale gudigan ujeedka haddii la sameeyo ujeedka lagu leeyahay may buwa guutaan diyaar gareynta warbixinada heerka saamileyda may la raayo mashaariicda la kergeliya guud ahaan deegaanada dowladda Koonfur Galbeed si wada ogol ah. Mayba ognageeka wax walba mase wasaarad walba waxaa la tawaxda kormeerka qiimeynta iyo hatatan. Marka si wada ogtiin gudigan mayba la kasalay doonaa dowladda Koonfur Galbeed may la taa state strategic balan la taa oo ilaa iyo ka kooban shan bilaris ya maybuwa qayb ku haadaya. Marka dadka inta fadhi lan walba maybuwa tiirirkaas horumarineeda qayb ku haadaya. Tiirka horumarinta siyaasadda loo yahay iyo amniga iyo cadaaladda horumarinta dhaqaalaha. Marka horumarinta dhaqaalaha may kala hagala kore climate change-ga iyo miyaha gala kor horumarinta dhaqaalaha horumarinta adeega bulshada. Marka gudigan la sameeyahay intaas qayb ku haadaya marka qaybto iyo ku haadayaan lan walba marka qaybon oo meel rais siyaasadda iyo lan walba wasaaradda meel is qayb ku aya gudiga ku mid noqday. Marka meel rais gudiga hadii la sameeyo gudiga la sameeyo shalays macna ma sameeyas may boo su'aalo la iskuwar sa kore gudigan hadii la sameeyo gudigan may qabada inta ka shaqeeya qaabsa ay shaqeeya ama shaqeeya ay meel rais lead garee walbadan may boo su'aalo la iskuwar sa doon.
Gudiga farsamo kormeerka iyo qiimeynta mashruucyada ku dareerta gudaha ee deegaanada Koonfur Galbeed yana kaalmo ku qaaday in isla sahlan isticmaalka mashruucyada Koonfur Galbeed.